Tabaki Mondongo, muene Mobalico, Tabaki Mondongo, muene Mobali, Tabaki Mondongo, muene Mobalico, Tabaki Mondongo. Sí, sí, Uka. Tango na moni e na dango. Na mona ye,
ele soli.
Ngai na luna ye,
oh, ele sikre.
Ucha na mona ye,
soli soli.
Ngana kwe ya ndeke go,
oh, sikre sikre.
Ba ba ba. Sei, 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 buka.
Chogar de Bamenda, famille photo, Christian Marco.